Yes.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Sobano inendi kukulupira inendi koza kupanga zolengeza ndiye pakhala pali mphaso zina ndipo ine ndilingalire china chake monga icho ine ndithudi ndimasangalala kukhala kuno nthawi iliyonse ulendo wathu kufika pafupi kumapeto tsopano wa ife kukhala tiri nanu chifukwa ife tili ndi msonkhano wina umene ukubwera pakali pano mu Chicago ndipo ine ndiyenera kukhala banja libwerere ku Arizona posakhalitsapo ndipo iwo sanakhale nacho tchuthi cha chilimwechi panobe ndipo ine ndikuyenera kuti ndiwatengere iwo kuti tikayende pang'ono kwina kwake mumasiku angapo ndiyeno ine mwina mwake ndidzakhala nditachoka limodzi tsiku limodzi limodzi la malamulungu ndiyeno sabata lotsatira ine ndikayambira mu Chicago ndiye ine ndiyenera kuti ndibwere molunjika kumene mbuyo palolemba ndikuwatengera iwo ku Arizona ndipo tsopano ine ndimangodana nazo kubwera muno pa lamulungu m'mawa kutenga nthawi imeneyo pamene aliyense ali mwatsopano lamulungu usiku inu nthawi zonse mumakhala wotopa ndi wofowoka pa lamulungu usiku ndiye nkudzatembenuzira msonkhano wa lamulungu usiku kwa mbusa wathu ndizokhala ngati moyipa koma ine ndimadana nako kuchita izo ndipo komabe pa lamulungu usiku ine ndikanati lamulungu usiku kuti tikhale ndi msonkhano lamulungu usiku ndiye ine nkuwagwira anthu mochedwa kwambiri ambiri ayiwo amabwera muno kuchokera kutali uko kummwera ndi kutali kumpoto ndipo iwo ali nthawi zina iwo amayendesa usana ndi usiku ungoti adzafike kuno ku msonkhano umodzi ndiye nkumabwerera ndipo ndicho chifukwa ine ndimayesa kuti ndizipange izo pa lamulungu m'mawa pamene ine ndibwera zimawapatsa iwo mwayi kuti abwerere womvera amwenda njira wokhulupirika momwe ine ndikuwayamikira iwo iwo amayendesa kudutsa matalala mvula ndi china chilichonse kuti adzafike kuno kudutsa dziko mazana a mayilosi chifukwa cha msonkhano umodzi wokha wa ung'ono chotero izo zimandipangitsa ine kumverera woyamikira kwa mulungu ndi kwa wanthu awa chifukwa cha chikulu chawo chifukwa cha thandizo lawo lalikulu ndi chimene ine ndikuyesera kuti ndinene kwa wanthu kuti ndichoonadi tsopano ine ndikukhulupirira ichi ndichoonadi ine ndi mtima wanga wonse ngati panali chilichonse chosiyana chimene ine ndimaganiza kuti chinali chabwinoko ine ndithudi ndingayambe kupita ine sindingamupunsa aliyense kuti apite kulikonse kumene ine sindinayambe ndapitako kuti ndikapeze ngati zili zolondola kapena ayi ine sindingamupunse munthu aliyense kuti apange sitepe mwa mulungu imene ine sindinayambe ndapangapo ndikudziwa kuti ndichoonadi choyamba izo ziyenera kukhala mawu a ambuye ndiye ine ndiyenera kufufuza ndikuona ngati kuli kulondola ndiyeno ngati kuli kulondola ndiye ine ndimakhoza kunena bwerani njira iyi moona ndikokupanga njira ndipo tsopano ine ndikuganiza mtumiki aliyense ayenera kumachita zimenezo ayenera kumayamba kupitamo iye mwini iye ayenera kukhala mtsogoleri wa anthu osati kuyankhula china chake chimene iye sangayikepo dzanja lake mwini wake ife tiyenera kumapita kumeneko atsogoleri a anthu mmawa uno ine ndinali ndi chondichitikira chosamvetseka kwambiri chosazolowereka pano pa guwa ndipo icho chinali cha kugawo lotsiriza la uthenga ine sindinali kulinga kuti ndinene izo mwanjira imeneyo mukuona koma ine ndikuganiza izo zanenedwa kale ndipo palibe chimene ine ndingakhoze kuchita pa izo tsopano koma ndiye ine ndinakafika ku nyumba ndinayamba kuphunzira za izo ndipo ndinali ndi chilumikizano chaching'ono cha banja lero cha mʼbale wanga yekha ndi iwo maya anapita ndipo ife tinkakonda kukomana nyumba yawo ndipo tsopano ife timapita uko kwa Delores ife tinali ndi nthawi yabwino kumeneko madzulo awa timayankhula ndipo tedi anali nafe ndipo anayimba nyimbo zina amasewera nyimbo zina ndi zinthu tsopano ine ndikuganiza mwina mwake la mulungu lotsatira m'mawa ngati ambuye alola ngati mʼbale Neville sasamala tsopano ine ndikanakonda kuti ndikhale ndi msonkhano wa machiritso wongoperekedwa ku machiritso okha ndipo ine ndikuganiza ndi uthenga m'mawa uno momwe Ambuye amaonekera kuti akunditsogolera ine kuti ndiubweretse iwo ndiutulutse iwo ukuyenera kuti ukhale ngati watilimbikitsa ife pang'ono inu mukuona kuti tikhulupirire kwenikweni ife timasewera pano ndipo ife timanena zinthu zosiyana ndi kumayankhula za izo komano pamene izo zifika pa chionetsero ndi china chake chosiyana monga wina wake anali kundiwuza ine ine ndikukhulupira iye anali mʼbale wanga kumbuyo uko anali kundiwuza nkhani yaing'ono lero ya mwamuna mtumiki ndi yake ena limodzi la magulu wake ndipo iye anati iye akanakhoza kuyendetsa chipika iye anati abusa ndithudi ambuye ali ndi inu iye anati ine ndikhoza kunyamula chipika pa msana wanga pamene ine ndikuwoloka ndithudi ambuye ali ndi inu ndipo iye anapita nakachita izo iye anati ine ndikhoza kunyamula chipika ndikuyendesa wilibala nkumawoloka pa nthawi yomweyo ndithudi abusa ambuye ali ndi inu chikhulupiriro chanu chikhoza kuchita chilichonse iye anati ine ndikhoza kukuyika iwe mu wilibala nkunyamula chipika iye anati tsopano dikirani kaye mwaona ndizosiyana pamene iwe uphatikizidwa mwizo mwini wako mwaona tsopano izo ndi zabwino mwamphamvu kwa ife kuti tizinena pano amen ndi zabwino mwamphamvu kwa ife kumati ine ndikukhulupirira izo ndizoona koma ndiye ziyike izo pakuchitika iwe uyenera kuti uziyike pakuchita monga ine ndinabweretsa neno lija mmawa uwu anthu anali kugona mu mthunzi wa petro iwo sanali kupempha konse pemphero ine ndapita mu nyumba zambiri kuyang'ana izi kupemphera ine ndisanapiteko ndipo kungopita uko ndikudzoza ndipo osawapempherera nkomwe anthuwo ndikuchoka ndipo iwo nkuchiritsidwa mwaona ndikokulondola ine ndaziona izo zitachitidwa nthawi zochuluka kwambiri mwaona iwe uyenera kuti ukhale ndi pena pake poti uyikepo chikhulupiriro chako mwaona iwe uyenera kuti ukhulupirire izo ndipo ine ndikukhulupira kuti ola likuyandikira ndipo tsopano lili ndipo ine ndikuzindikira kuti uno si msonkhano wa tepi iwo akhoza kudzipangira okha imodzi yaing'ono koma iyi si tepi imene iti ipite ku dziko lonse izi zimene ine ndimazikamba mmawa uno zatibweretsa ife mpaka ku chimake ndipo ndicho chifukwa kuti ine ndikuti nditengere la mulungu lotsatira kwa msonkhano wa machiritso chifukwa kuyambira pamene ine ndakhala ndili ku nyumba ine ndakuwuzani inu za masomphenya ndi zimene zinachitika ndi chilichonse ndipo ndinazibweretsa izo chifukwa chomwe ine ndachitira zinthu zonse izi ndiyeno mmawa uno kuzibweretsa izo mpaka ku tsopano ku chikoka chotsiriza icho tsopano ndi nthawi yanga yakudzipereka kwa mulungu nthawi ya mulungu yoti ayankhule kwa ine mwaona ine ndiyenera ndingokhala nako kusintha pang'ono mu moyo wanga omwe osati ngati ine ndikuganiza kuti ndine woyipa koma ine ndikufuna ndimverere moyandikira kwambiri pang'ono kwa wanthu mwaona wanthu amene ine ndayesera kumawawuza choonadi cha uthenga uwu ndipo iwo amapotolozera msana wawo kwa iwo ndikuchokapo ndikumaseka pa iwo tsopano kwa ine izo zimaoneka ngati ndimwano ine sindikusamala kwa ine koma kwa zinthu zimene ine ndakhala ndikuzinena ndi choonadi poyesera kuti ndiwathandize iwo monga kukankhira kwina ngalawa ndikumati pano ndi pano wolokera uko kuno soka ku mtsinje wodzaza uwo iwe ukafa iwe ungakafere kumeneko ndipo iwo nkumangokuseka iwe ndikuchokapo chabwino kwa ine izo zimamverera monga ngati iwo achokapo palibe chinthu china chimene ine ndingakhoze kuchita pa izo mukuona chimene ine ndingakhoze kuchichita koma ine ndikufuna kuti ndizithamangira motsatira gombe tsopano ndi kumawakakamiza iwo bwererani chonde mukuona ine ndiyenera kuti ndikhale nako kumverera kumeneko mwaona chifukwa ine ndikudziwa kuti kuli wina wake kunja uko yemwe sanabwere mkati panobe ndipo ine ndiziwedza mpaka iye anati mpaka nsomba yotsiriza itagwidwa ine ndikufuna kuti ndizichita izo tsopano ndipo tsopano polinga kuti ndichite izi ine ndikuyembekezera china chake kuti chichitike mu msonkhano wa pemphero china chake ndipo ochuluka inu mukukumbukira masomphenya a chikoka chotsiriza chikoka chachitatu chija kani inu mukukumbukira panali china chake chimene china chitika zisanafike kumene izo ine ndinakuona kuwala uko kukubwera ndipo kukupita uko mumalo amenewo ndikuti ine ndikakomana nawe kumeneko tsopano ine ndikuyang'anira china chake chichitike kuno zaka zapitazo izo zinali mwakuti misonkhano ndikuzindikira za mitima uko zimakhoza kundipangitsa ine kufoka kwambiri ine ndimakhoza kumaza ndima ambiri a inu mukukumbukira izo ndimangofika pamalo pamene ine ndimayima ndikukhala naye Jack Moore pa mkono umodzi ndi mbale Brown pa winawo ndi kumandiyendetsa ine chokwera ndi chotsika msewu paola ukatha msonkhano ndipo ine basi zinkangochitika ndinali kuyesera kuti ndilingalire zakumene kumene ine ndinali ndi zomwe zinali kuchitika ndiye usiku wonse ndimagona pamenepo ndikuganiza za izo ndikulira ndi china chilichonse ndikumadabwa chifukwa chimene iwo sanamulandirire ambuye wathu yesu ndiye iye anandiuza ine masomphenya nthawi ina iwe udzakomana ndi dona yemwe ati adzabwere kwa iwe atavala suti ya brown ndipo iye adzakhala atanyamula mwana wang'ono mu blanketi ndipo kuyambira nthawi imeneyo mpakana iwe udzakhala nazo mphamvu kuti uzilimba mwamphamvu chabwino ine ndinakuwuzani inu izo zonse mu chicago izo zinachitika usiku uja pamene dona wang'ono wa chipresbiteria pamene abusa ake omwe anamutumiza iye kumunsi uko ndi mwana ndipo ine ndikukhulupirira uyo anali mʼbale wake kapena mmodzi wa iwo anali dokotala iye anati palibe chiyembekezo kwa mwanayo kupatula mulungu wamphamvu zonse atamukhudza iye iye anapita ndipo anakawawuza abusa ake abusa anati ine ndili ine sindine woyenera ntchitoyo iye anati kuti ndichite pamachiriso a uzimu awa chifukwa ine sindili basi ndilibe izo mkati mwanga chikhulupiriro chimene chimatengera kuti uzichite izo tsopano uko ndikokukhala woona mtima pa izo mwaona iye anati ine ndilibe basi izo mwa ine iye anati koma ine ndinali pa umodzi wa misonkhano ya mbale Branham ndipo ine ndingakulangize iwe umutengere mwanayo kwa mbale Branham ndipo adokotala anali atamulephera iye ndipo iye anali woti afa ndipo dona wang'onoyo anayenda nalo waumo momwe ine ndinali nawo mtundu wina wa msonkhano wa ana ang'ono achikatolikawo amene anali atapsa mu sukulu ija uko inu mukudziwa inu mukukumbukira pomwe izo zinali ife tinali tili ndi msonkhano umenewo ndipo akubwerapo pomwe pa nsanja anadza dona wang'ono uja atavala suti ya brown mkazi wanga ndi wena anali atakhala pamenepo ndipo ine ndinati ndinatembenuka ndipo ndinayang'ana ndipo ndinayang'ana pozungulira ponse ndikuona ngati iwo anali atayima pamenepo ndipo zinachitika mwakuti kuti basi ine ndisanabwere yapo ine ndikukhulupirira bile paulo ndi iwo anali akuyankhula kapena mkazanga kapena ena a iwo kwa dona anali ndi mwana wang'onoyo ndipo donayo anayenda kukwera ku nsanja ndipo mzimu woyera unawulula chinthu chonsecho ndipo unamuchirisa mwanayo pamenepo ine ndinayenda kuchokapo ndipo kuyambira apo ndiye ine ndimatopa basi mwaona izo sizimandivuta ine ndipo ine ndimangopitirira ndikumapitirira tsopano ine ndikuyembekezera china chake kuti chichitike ndikuyamba chikoka chachitatu icho mu malo ake mukuona ndipo mwina mwake la mulungu lotsatira mmawa msonkhano wa machiriso mwina iwo udzabala izo ine sindikudziwa ine ndikuganiza choti ife nkumachita ikanati chikhale kukawawuza anthu anu mukawatenge anthu odwala tsopano kwa msonkhano wa machiritso ife tiyenera kulimbikira pa anthu odwala katengene anthu anu odwala ndipo mudzawatengere iwo muno molawirira la mulungu lotsatirali mmawa tili pafupi 8 kapena half past 8 ndipo ife tidzawalola iwo kuti awapatse khadi la pemphero pamene iwo azidzabwera pa khomo muli monse iwo angadzachitire izo ndiyeno ife tidzakhala ndi mzere wa pemphero ndi kuwapempherera odwala ndi kungoona chimene mzimu woyera kuti udzachite ine ndikukhulupira iye adzachita zodabwitsa ngati ife titi tingomukhulupirira iye mwaona koma ife tiyenera kuti timukhulupirire iye pa izo tsopano ndi mtima wathu wonse ndipo ine ndikuganiza kuti ora lalikulu lafika lomwe pamene mulungu mochuluka monga ife tinali kuyankhula mmawa uno watisonyeza ife zochuluka kwambiri ndipo watifikisa ife ku ena wake basi mokwera pamalo basi kuti tikankhe mokwera phiri laling'ono ilo ndipo ndizo zonse zimene ife tikuzisowa ndiye izo zipita kwina mwaona kumangopita monga izo zinali chinthu chomwecho ndi kuzindikira za mu mtima chinthu chomwecho mwa uneneri kuti upenye ine ndinali nditayima ku Calgary ine ndikupempha kukhululukira kwanu iwo unali mzinda wa mfumukazi uko mu Regina ndipo N. Baxter anali atayima pamenepo ndi gulu la ife ndipo ambuye anali atandiwuza ine pomwe pano pa nsanja izo zidzafika pochitika iwe uzidzadziwa chinsinsi chomwe cha mtima wawo ndipo uko nkulondola ndipo ine sindinaganize konse za izo mwanjira imeneyo ine ndinayenda kukwera pa nsanja usiku umenewo ndi Ernie ndipo ndinali nditangoyamba kuwapempherera odwala ndipo apa panabwera mwamuna motsatira anangopereka moyo wake wonse nthawi yoyamba kuti ziyambe zachitikapo monga choncho mwamphindi mu msonkhano wa machiritso ndiyeno ine ndinayang'ana uko kwa omvetsera ndipo apa izo zinayamba kubwerapo pa omvetsera ndi zinthu oh pamene ife tidzafika kumbali inayo theka loti silinanenedwe panobe la zinthu kuti kuyendeyapo ndikumaona zinthu mu moyo wa anthu ine sindimanena kanthu za izo ndimangozisiya izo zokha mwaona kupatula ine nditakakamizika kwenikweni kuti ndinene china chake ndipo tsopano ine ndikuyang'anira chotsatira china ichi kuti chiyambe monga choncho mukuona mulungu mu njira yake yomwe nthawi yake yomwe yamwayekha kuti achiyambe icho ndipo icho chidzakhala chinthu china chimene chiti chidzakhale patali kuposa chilichonse cha anthu enawa mukuona ndipo ine ndikuyang'anira kuti izo zichitike ndipo mwina ine ndimaganiza ngati ine ndikadakhala nawo msonkhano waung'ono wa machiriso mwina mwake la mulungu lotsatira ndiye la mulungu lotsatira ine mwina mwake ndidzakhala nditachokapo nawo wana ndi iwo chifukwa iwo ayenera kuti abwerere ndi kupita ku sukulu ndiyeno la mulungu lotsatira ine ndi chudi ine ndikakhala uko mu Chicago pa msonkhano kumeneko ndiyeno ndidzabwerera lolemba lotsatira kuti ndidzachoke lachiwiri wa ku Arizona kuti wana akabwerere ku sukulu chabwino kodi inu mwapeza chiyana abusa zabwino izo nzabwino kwambiri tsopano ife tikufuna kuti timveza izo chotero tsopano ambuye akudaliseni inu nonse mwabwino kwenikweni ndipo ine ndikuyembekeza kuti ndidzakuonani inu kuno la mulungu likudzali ndi lachitatu usiku ndipo mvetserani musati muyiwale mipingo yaing'ono iyi monga wa mbale Rado wa mbale Jackson wa mbale Panel ndi abale ang'ono onse awo amene akuvutikira molimba kunja uku maona ndipo iwo amamverera ngati kuti ife ndife awo mpingo wawo wapaulongo kuno inu mukuona ife tili ngati gulu la manthu wang'ono wa iwo ndiko kumene iwo anabadwirako kuchokera pano azibusa ndiyena otero ndipo mnyamata wang'ono uyu kumbuyo kuno mbale ine ndinakomana naye iye usiku wina chauko aleni mbale aleni wang'ono ine ndikuyembekeza mbale Collins pano akomana ndi mbale Allen ngati iye sakumudziwa iye iwo onse ndi atumiki a chimethodist ndipo ali aona choonadi cha mawu chimene bungwe la mpingo wa methodist limene lili gulu labwino la wanthu mu mpingo wa methodist uwu inu musati muziganiza kuti iwo sali iwo ali iwo ndi gulu labwino la wanthu mu mpingo wa katolika uwo iwo ndi gulu labwino mu mpingo wa presbyteria uwo ndi malo onse awo uko ndi amuna ndi akazi amene akuyembekezera kuti aone kuwala uko walire pa njira yawo inu muzingowalitsira kuwala mwakudzichepetsa kukoma tiyeni tonse tikule moyandikira kwa mulungu mwakudzichepetsa tokha mwaona musati muyiwale kachisi uno adzataya mphamvu yake kumbukirani kuti pano ndi pa chandamale pamene satana ali ndi mfuti iliyonse mu gehena atayiphunzitsira pa iye iye amuyambisa munthu mmodzi kuti achite china chake chimene chili chosiyana ndi chimene wina wakeyo akuganiza iye akuzichita izo iye akulinga izo imeneyo ndi ntchito yake. Ngati iye angakhoze kumupeza wina wake kuti anene china chake, wina wake kuti ayankhule za wina, kuti chabwino mvetserani. Kodi inu mumadziwa kwakuti wakuti anachita? Inu musati mumvetsere kwa izo. Inu musati mumvetsere kwa izo nkomwe uyo ndi mdiyerekezi, moona ndi Satana. Inu musati muzikhulupirire izo. Ngati pali chilichonse chimene wina wake wachita molakwitsa, apempherereni iwo. Ndipo musati muzipemphera mwanjira yodziponda. Itini, ine ndikudziwa ndi ntchito yanga, ine ndiyenera kuti ndimupempherere mbale ameneyo. Inu muzitengere izo mu mtima mwanu, pansi penipeni kwa mulongo ameneyo. Ndipo muzingoyankhula ndi kukhala wokoma kwenikweni. Ndipo chinthu choyamba, inu mukudziwa, inu mupeza iwo atabwelera kumene mu msonkhano kachiwiri, mwaona. Chifukwa pambuyo pa zonse ife tikupita chakulowa kwa dzuwa. Ambuye Yesu akhala akubwera limodzi la masiku amenewa. Ndipo inu mukudziwa ine ndikuganiza izo zidzakhala zodzidzimusa kwambiri ndizo zokoma kwambiri mpaka padzakhala magawo zana limodzi, gawo limodzi pa zana la magawo mazana amodzi a dziko lonse amene sadzadziwa konse pamene mkwatulo umenewo kuti udzachitike. Iwo udzangopita mwakachetechete kwambiri mwakuti palibe wina ati adzadziwe kanthu za iwo, mukuona. Ndipo padzakhala ndithudi magulu angʼono azidzati chabwino tsopano wakuti wakuti, oh iwo akuti uko kuli gulu la otentheka chauko, akuti gulu lasiyidwa kumeneko. Ndipo iwo izo sizili chomwecho, iwo angopita kunja kwina kwake. Ife takhalapo nako kutentheka kumeneko, mukuona. Chabwino iwo akuti kachisiwa ngʼono uja mumalo otchedwa Jeffersonville, uko kunali mamembala wochuluka a iwo omwe akusowa, moona. Iwo akungosewera izo, iwo azidzati, oh palibe kanthu kwa izo. Inu mukuona monga choncho. Ndipo iwo udzakhala utachitika, ndipo iwo sadzadziwa izo. Kudutsa fukoli azidzabwera, iwo amene anafa mwa Khristu adzauka poyamba. Mkwatulo udzachitika, mpingo udzatengedwera kwawo. Ndiyeno chisautso chidzayambika. Ndipo oh my, ife sitikufuna kuti tidzakhale kuno pa nthawi imeneyo. Ine sindikufuna kuti ndidzakhale kuno muchisautso. Ayi, Mulungu asalole kuti aliyense wa ife adzakhale konse kuno pa nthawi imeneyo, chifukwa iye amene ali woyipa alichiyipirebe, iye amene ali woyera alichiyererebe, iye amene ali wolungama alichilungamirebe. Palibe konse mwana wangosa anali atabwera ndi buku lake la chiwombolo. Ndipo mkwatibwi watengedwa napita. Iwo amene anazikana izo ayenera kuti adutse nthawi ya chisautso, onse Ayuda ndi amitundu. Nthawi yake ya chisautsoyo ine sindikuzifuna izo. Ambuye ndiyeretseni ine tsopano. Ndicho chiphunzitso chabwino cha Chinazareni, sindicho ichi? Ndipo ndizoona aponso, ndizoona, ndikulondola. Ndidzazeni ine tsopano ndi mzimu wanu woyera, Ambuye. Yotsani chidziko chonse mwa ine tsopano, Ambuye. Sindikufuna chili chonse. Monga mbale wachikulire wachikuda anati, Bwana, ine ndili nayo tikiti yanga mudzanja langa. Iyo yaboledwa kale pamene ine ndidzafika uko pa mtsinje mawa umenewo. Ine sindikufuna vuto lililonse. Chotero ndizoza pafupi ndikulondola ine. Ine sindikufuna vuto lililonse. Gwira tikiti yako mudzanja lako chifukwa ife kuti tiwoloke. Tangoganizani za izo. Nthawi ya ikulu ya chiwombolo ili pafupi, ndipo tsopano chinthu china. Mbale dzina lake ndi ndani chakuno kuutika? Ine ndikuganiza mbale Graham ndi mbale wina uko amene akuchita ubusa kumeneko, mbale Shank kapena china chake chiwongayiro kapena Sink. Mbale Snelling ndi mbusa palimozi. Mbale Snelling ndi mbusa uko kuutika tsopano. Ine ndikuganiza msonkhano wawo wapemphero uli pa lachinayi usiku. Tsopano inu mukudziwa izo zingakhale zabwino kwenikweni ngati ife tidati tizembere kumeneko pa lachinayi usiku ndi kukawasonyeza nyamata amenewo chiyanjano cha pang'ono, mwaona. Ndiyeno pamene mbale Jackson nthawi imene iye ali ndi wake, ngati ife titangotenga gulu laling'ono la ife limodzi ndi kupita, ingopitirizani kupemphera, pitirirani kukumba, eya musati muime basi monga pamene Eliya anawauza iwo anati kakumbeni mayenje kunja uko pamene inu mufika pansi ndikumva chitini chakale chikuti ine ndatopa kwambiri ndiponyereni icho kumbali ndikupitiriza kukumba mwaona ingopitirizani kukumba chifukwa ife tiyenera kuti tizikumba ife tiyenera basi kuti tizikumba ndizo zonse chifukwa ngati inu mukuyembekeza kuti muponye chisauso inu kuli bwino muyambe kukumba tsopano kwa ine mwini ine ndikulalikira kwa mwini wanga pamenepo ine ndikuti ndiyambe kukumba mozama kuposa momwe ndinayamba ndakumbirapo chifukwa ine ndikumverera kuti mufuko ndikuzungulira dziko kuti utumiki uwu udzatero kachiwiri monga iwo ukudziwikira tsopano pafupi kulikonse mu dziko ine ndiyenera kuti ndipite kachiwiri mkazanga anati kwa ine mawawina nendinati ine ndikufuna kuti iwe upite ndi ine pamene ine nditi ndizichoka ine ndichoka cha mu Januwale ambuya akalola ine ndikufuna kuti ndidzatenge ulendo wa thunthu wa pa dziko njira yonse kuzungulira ndidzabwerera ndipo mwina mwake kukakhala nayo misonkhano mu United States nthawi ina chilimwe chotsatiracho ndipo iye anati ine ndakalamba kwambiri kuti ndipite chabwino ine ndinapita pamene ine pafupi ulendo wanga wotsiriza wakutsidya kwa nyanja pafupi zaka 8 zapitazo ndipo ine ndikumverera ngati ine ndili muchikhalidwe chabwino tsopano kuposa momwe ine ndinali muzaka 8 zapitazo inu mukudziwa mwaona ine ndikudziwa zochuluka za izo tsopano ndiyeno ife tinayamba papunziro ngati ambuye anati ine ndikupatsa iwe zaka 25 iwe sufika poti ufoke iwe uzidza khoza kumapita ndipo ine ndikuti ndike pa iwe zaka 25 pa dziko lapansi poti iwe ungatenge kuyambira pakubadwa mpaka 25 kapena kuyambira 25 mpaka 50 mpaka 75 kapena 75 mpaka 100 tsopano munthu aliyense yemwe wapatsidwa nthawi iliyonse pa dziko lapansi akanati ndithu akhale chinthu chachisoni kwambiri ngati iye satagwirise ntchito nthawi imeneyo mwautumiki kwa Mulungu ine sindikusamala zimene iye akuchita tsopano ngati iwe kuti udzakhale wosweka mtima chifukwa cha akazi ndi zina zotero iwe kuli bwino utenge usinkhu waung'ono uwo 25 zoyamba izo mwaona ngati iwe kuti ukhale mpalamatabwa makaniko kapena china chake iwe kuli bwino utenge 25 yachiwiriyo mwaona ndiye ine ndinali kulingalira za nanga bwanji ine kodi ine nditenga pati ine ndingatenge 75 mpaka zana ine ndingadzakhale wochenjererapo wanzerupo ine ndingadzakhale wokhazikika mochuluka ine ndikanati ndizidza dziwa mochuluka pa zomwe ine ndikuzichita ine ndili 13 kapena 10 zaka zokulirapo kuposa nthawi yotsiriza yomwe ndinali kusidya kwa nyanja ine sindili kudumba ngati ine ndikuphanjoka ine ndikudziwa zochuluka za izo mwaona ine ndikudziwa momwe ziliri izo zili monga galu wa mbira akumenyana ndi mbira mwaona iwe umadziwa momwe ungamugwirire iye tumadumphira pamenepo akukanda iwe apo mwaona dziwa machenjerero ake ndikumamupenya iye chimene iye akuchita ndipo ife tikuphunzira zochuluka za mdani chotero ife tiyenera kuti tipeze machenjerero ake onse ndi momwe iye amafikira ndi zimene iye amachita ndi kuphunzira nkhonya zake ndiye iwe waphunzisidwa kuti upite mkati pa iye mwaona chotero ine ndikukhulupirira tsopano ine ndinamuuza mkazanga ine ndikukhulupirira kuti ine ndili mwabwino tsopano kuposa momwe ine ndinaliri pamene ine ndinali usinkhu wa zaka 40 mwaona ndipo ine ndili 54 ndipo ine ndikukhulupirira ngati ine nditi ndikhale moyo ndipo nkukhoza kumayendayenda monga ine ndikuchitira pakali pano pamene ndili 100 ngati ine ngati yesu atachedwe utali wotero ine ndidzakhala mwabwinopo apo kuposa momwe ine ndiliri tsopano kuti ndizipita mwaona chifukwa iwe ukanati uzidziwa zochuluka za izo iwe ukanati uzidziwa zochuluka pachoti uchite ndi momwe ungachigwirire icho momwe ungachitire ndicho uchitika kutenga anthu ambiri tsopano ngati iwo akupita kuti akachitidwe operation iwo amati dokotala watsopano yemwe wangotsikiza mapunziro tsiku lina ndipo wangobwera kuchokera ku sukulu ya samankhwala iye sanayambe wachitapo operation panobe mumulole iye kuti ayichite iyo oh ayi inu mukanati palibe atachite osati mnyamata uyo ayi bwana komabe ayi ndithudi ine sindikufuna iye kuti ayike mpeni pa ine chabwino ine kuli bwino ndipite kumusi uku ndikukamutenga wakuti wakuti ine ndamva kuti anachitapo maoperesheni ambiri iye amadziwa momwe angachitire izo ndi zimenezo mwaona ndilo lingaliro inu mumaganiza za izi koma nanga bwanji solo iyo ine ndimafuna wina wake yemwe amadziwa kumene iwo ali ndikumadziwa nsewu yemwe wayiyendapo iyo inde ndithudi ambuye akudalitseni inu chabwino mbale neviwo bwerani pano tsopano ndipo mulungu amudalitse mbale neviwo musati muyiwale tsopano la mulungu likudzali
had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vail here and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting along with the teaching that Brother Vail did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me, and I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us, I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vail, I said, would you minister?
Amen. Ayi iye sanatero kapena ine sibwenzi nditayankhula utali umenewo.
So I asked Brother Vail tonight if he would minister for us. In case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vail. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray.
Inde, ine sibwenzi nditatenga nthawi yake yonse, ine ndikupepesa kwa mvesera. Ine sindimadziwa atakhalapo kuti iye izi zinali zitakonzedwa mulungu akudaliseni mbale veyo chabwino ndizozabwino ine ndiyenera kuti ndimumvere iye mwini wanga mbale veyo wayankhulapo nthawi zambiri patsogolo pa ine ku misonkhano ndi zina zotero iye anayang'anirapo misonkhano kwa nthawi yayitali ndi mbale wabwino amachita ntchito yayikulu ndipo ine ndikutsimikiza omvetserawa ali wokondwera nthawi zonse kumumva mbale Vero pamene iye ayankhula ambuye amdalise mbale Vero zochuluka kwambiri zanenedwa mpaka ine sindikanakhoza kunena kanthu kuti ndizipange izo mwa ubwino uliwonse ndipo ine ndikukhulupirira moona kuti anali ambuye amene anachita izi kwa mbale Vero kuti abweretse uthenga umenewu utatha wam'mawa uno chifukwa inu mukuona izo ziyenera kumagwira ntchito mwanjira imeneyo ife tikulandira izo kuchokera kwa mulungu chomwe panali zinthu zochuluka kwambiri zimene iye anali kunena ine ndinali ndi maulaliki makumi awiri ndalemba apa pomwe pano zimene iye wazinena ine ndinali kulingalira pano za cholongosolera chimodzi chaching'ono kuti ndiyikire kumbuyo zimene iye wazinena tsopano ife timayang'ana pa wochiyi kuti tipeze nthawi imene ili kupatula kuti chipangizo chilichonse mu wochi imeneyo chili kugwirizana china ndi chinzake ife sitikanati tizidziwa nthawi yolondola ndikulondola uko ndiko izo zimatengera tonse ife tonse palimozi ngati ife tikufuna kuti tione chikoka chachitatu chikuchita kwenikweni china chake kwa mulungu ndikugwirizana naye wina aliyense wa ife palimozi kudzichepesa tokha pamaso pa mulungu ndikuvomereza zolakwa zathu ndikupemphera ndikumukhulupirira mulungu chifukwa cha zinthu izi ine ndikukhulupirira moona kuti zimene mbale vero wanena ndi choonadi kuti mulungu sadzayika konse mzimu wake mukachisi wosayera wosalungama wosamvera ayi iwo uyenera kubwera mwa njira ya kuyeretsa kwa mitima yathu kwa zoyipa zonse ndi kusaweruzika kuti ife tikhoze kukhala angwiro pamaso pa mulungu kuti iye akhoze kumagwiritsa ntchito mzimu wake woyera wangwiro kupyolera mwa ife kuti abwerese zinthu izi pochitika ine ndikuganiza kuti pamene inu muzipita ku nyumba usiku uno ngati inu muti mukawerenge buku laling'ono limenelo la yuda inu mukangophunzira zochuluka zonse tsopano za zomwe mbale vero amanena ndipo iye anati ine ndikulimbanira modzipereka chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa woyera iwo anachoka kwa icho momwe munthu amalingaliro osokonezeka ndi zina zotero anabwera umo ndi kuwanyenga iwo kuti achoke ku zinthu zenizeni za mulungu ndipo mulungu akhoza kugwira ntchito kokha pamene ife timulola iye kuti agwire ntchito ndipo zilipo zinthu zambiri zodabwisa zimene ine ndikuzinena inu mukudziwa anthu amafuna mphamvu ndipo kwenikweni iwo samadziwa chimene mphamvu ili mwaona iwo samadziwa kwenikweni chimene chimapita nayo njira yopitira mwamba ndi pansi nthawi zonse ngati inu mukufuna mphamvu muone momwe inu mungafikire podzichepetsa inu mungokhala kutali ndi malingaliro anu onse achidziko ndipo mudzichepese nokha pamaso pa mulungu ndiyeno inu muli nazo mphamvu zochulukira kuposa munthu yemwe amathamanga mnyumba yonse ndi kumapanga phokoso lalikulu kwambiri mwaona chifukwa inu mwakhala wokhoza kudzigonjesa nokha ndi kudzipereka nokha kwa khristu inu mukuona kudzichepetsa nokha pamaso pa iye ndiyo mphamvu yeniyeni inu mundisonyeze ine mpingo umene uli wodzichepetsa kwenikweni osati amwano mpingo wokoma basi mpingo wodzichepesa ine ndikusonyezani inu mpingo umene uli nako kukondedwa ndi mphamvu ya mulungu mwa iwo ndiko kulondola ndicho chinthu chimene chimatengera kudzichepesa tokha pamaso pa mulungu kumulola mulungu kuti azingogwira ntchito kupyolera mwa ife simusowa kuti muzipanga phokoso lambiri nthawi zina monga mlimi anati iwo anali kupita kumunda ndi ngolo yake ndipo nthawi iliyonse iye amamenya bampu iyo imangophokosera ndi kumapitirira koma pamene iye amabwerera iye amamenya bampu yomweyo ndipo sinali kupanga phokoso konse chifukwa iyo inali italongezedwa ndi zinthu zabwino chotere ine ndikuganiza izo nzolondola basi mukuona kuti ife tifike podzazidwa ndi zinthu zabwino za mulungu kuti chipatso cha mzimu chikhoze kumadziwika kupyolera mwa ife monga iye amalozera mochuluka kwambiri kwa korinto woyamba satini apo ndimomwe kuti ngakhale ine ndingapereke thupi langa kuti liotchedwe ndikukhala nazo zinthu zonse izi ndikukhala ndilibe chikondi sizili kanthu sizindipindulira ine kanthu mwaona ife tikufuna kuti tizichita izo pamwamba pa zinthu zonse ndi miyoyo yathu ya aliyense yomwe ife tili nayo choyankhira pamaso pa mulungu mukuona izo ndi iwe amene ukupita kumwamba sizili kaya ine ndipita kapena iye apita ndi iwe kupita mwaona ndi iwe choyamba ndipo iwe uyenera kumaziyang'ana izi uko ndi kubwera mokoma pamaso pa ambuye ndipo ine nthawi zonse ndapeza kuti munthu yemwe amadzichepesa yekha ndi munthu yemwe mulungu amamukweza pamene inu mumutenga munthu ali ndi chidali chake panja ndipo amadziwa chilichonse ndipo inu simungakhoze kumuwuza iye kanthu ndipo iye ndi wamwano ndipo chabwino uyo ndi munthu yemwe samafika ku chilichonse koma inu mukamutenga munthuyo yemwe amadzichepesa yekha ndikumayenda mokoma ine ndinali kuyankhula kwa bambo tsiku lina yemwe akungopanga bungwe mpingo uko ku anatuluka mu bungwe limene linali kumeneko ndipo chabwino ndi mbale boss ndipo mpingo uwo kumene iwo anali nawo iwo anali nawo mpingo waukulu uwo uko kwa nthawi yayitali kwambiri ndipo ambuye anali akudalitsa ndipo anthu anafika pamalo pamene iwo ankafuna kupukutidwa monga onse iwo ndipo ankafuna kuti aziponyere izo mu bungwe ndipo pamene iwo anatero izo basi akhristu odzichepesawo umo sanafune izo moyo wawo wonse iwo anali ataphunzitsidwa motsutsa izo chotero iwo anayenda nachoka kwa izo tsopano iwo ali nalo gulu ndipo ambuye awadalitsa iwo mpaka iwo akubwera umo kupita mu malo akulu tsopano kachiwiri ampingo tsopano umene umakhazika pafupi anthu 9 kapena 5 ndipo iwo akuyambiranso ndipo iwo anabwera kwa ine ndipo anati mbale Branham atakhalapo pomwe mu ofesi ofesi ya mpingo tsiku lina ndipo iye anati mmodzi wa atsogoleri mbale Carson ndi iwo anati kodi ife tizichita chiyani ine ndinati mupeze mwamuna kuti akhale mʼbusa yemwe alibe mbiri muzipembedzo zonse yemwe ali wabwino kwenikweni woona wokoma mʼbale wodzichepetsa yemwe amakhala moyo mulungu asamalira zina zonsezo mukuona ine ndinati mʼbusa wabwino yemwe azingodyesa nkhosa ndi kukhala wodzichepetsa ndi zinthu mulungu achita zinazo ngati inu muti osati wamkulu wina wodziwa izo zonse abwere umo kuti adzayike izi mudongosolo ndipo izi ziyenera kukhala mwa njira iyi ndi kumadula zinthu mozungulira ine ndinati izo sizidzagwira ntchito nkomwe inu mwangofika ku izo ndi zimenezo chiduswa chilichonse mu mpingo chiyenera kugwira ntchito palimodzi ndipo inu muyenera kumasunga gawo lanu la izo chotero ife tikuona nthawi imene ife tili kukhalamo ife tikhoza kukhala woyandikira kuposa momwe ife tikuganizira tsopano ife tikumuyamikira mbale Vero sichoncho ife ambuye akudalitseni inu mbale Vero zikomo inu ndipo ife tikuwathokoza ambuye chifukwa chobweretsa uthenga waukulu uwu kwa ife usiku uno ndipo ine ndinalandira kolembedwa maminita angapo apitawo mmodzi wa alongo anali ndi china chake chimene iye amafuna kuti atiuze muloto ngati inu mungangondilembera izo kwa ine mlongo ine ndili iye wamupatsa iye maloto ena amene akhala mwamtheradi woona ife timavomereza maloto onse ayi koma pamene iwo ali a mulungu ife timafuna tidziwe kuti ndi mulungu yemwe akuyankhula kwa ife monga chilichonse choyankhulidwa mu malilime ife sitimakhulupirira izo koma pamene pali kutanthauzira kumene kubwera kumene kumatiuza ife china chake chimene chiti chichitike ife tikachiona icho chikuchitika ndiye ife timathokoza ambuye chifukwa cha izo mwaona ife tikufuna tizisunge izo zikuyenda mwamya mokoma ndi mwa dongosolo la ambuye chotero ingokumbukirani kuti gawo lanu likhoza kukhala supuringi yayikulu kapena kakhoza kukhala kakang'ono kadzanja kena kakang'ono kapena kagawo kakang'ono kapena thunthu lopukusa chilichonse chimene icho chingakhoze kukhala kapena izo zikhoza kukhala manja pa nkhope ya koloko amene amauza nthawi koma chilichonse chimene chili izo zimatengera ife tonse kugwira ntchito palimodzi mwachiyanjano ndi uthenga wa Yesu Khristu kuti tibwerese izi pochitika tangoganizani ngati mphaso ili yayikulu kwambiri chimene ife timachitcha mphamvu ndipo Paulo anati ngakhale ine nditakhala ndi chikhulupiriro kuti ine ndikhoza kusuntha phiri ndipo nkukhala ndilibe chikondi sindine kanthu taganizani za izo ndipo ngakhale ife timati chabwino ngakhale ine ndikumvetsa ine ndikukumba ine ndikanamalidziwa baibulo ngakhale ine ndikanamamvetsa zinsinsi zonse za mulungu mwaona ndipo komabe ngakhale ine ndingakhoze kuchita izo ndipo nkukhala wopanda chikondi sindine kanthu mwaona ine sindinafike paliponse apobe mwaona chinthu chachikulu ndicho zimukonda mulungu ndipo uzidzichepesa wekha nazo tsopano ndithudi patapita zaka zonse izi pa ntchitoyi ndikuzungulira dziko ndikuwaona anthu osiyana ine ndinayenera kumadziwa pang'ono pokha za chipata choti ndizilowerapo ndipo ngati iwe ukufuna kuti ufike pena pake ndi mulungu usati ulole mzimu wa mwano kuti ufike konse pa iwe usati ulole nkhalwe kubwela mwa iwe. Zilibeka nujimene aliensa achita. Ngati iwo akula kuitsa, iwe usati umange kuipidwa motsutsa munthu ameneyo. Mwaona? Iwe uzikhala wokoma ndi wachifundo. Kumbukira, Mulungu anakukonda iwe pamene iwe unali mutchimo. Ndipo ngati mzimu wa Mulungu uli mwa iwe, iwe uzimukonda munthu winayo pamene iye ali mukulakwitsa. Mukuona? Uzingo wapempherera iwo. Ndi kukondana wina ndi mzake. Pamwamba pa chilichonse muzimukonda Mulungu ndi kukondana wina ndi mzake. Ndipo mukhale odzichepesa ndi Mulungu ndi kwa wina ndi mzake ponsepo. Ndipo Mulungu adzadalisa izo. Ndipo ndikovuta kunena zimene iye atadzachite. Kawiri kawiri pamene mpingo uyamba kuchulukana monga choncho ukayamba kumakula pang'ono kapena china chake monga choncho ndiye iwo amachoka kuchinthu chenichenicho chinthu chenichenicho. Kodi inu mukudziwa chimene chinabweresa zinthu izi kuti zichitike? Pamene ine ndinayamba koyamba ndipo Ambuye anaonekera kwa ine uko pa mtsinje ndipo anandiuza ine izo ndipo mbale veiro anaziona izo. Ine ndikukhulupira mu pepala mu Canada zaka zambiri zapitazo pamene ngelo uja wa Ambuye anaonekera pa mtsinje kumusuku. Izo zinali mu Associated Press kuwala kwa chinsinsi pamwamba pa mtumiki wamba pamene anali kubatiza. Ndipo inu mukudziwa chimene chinachita izo pamene ife tinali ndi msonkhano wa mchihema kungooloka msewuwu. Chihema chimene amakhalamo pafupi o anthu 125. Atumiki anabwera kuchokera kulikonse ndipo anati, mbale bwerani kuno miniti. Ine ndinali nyamata chabe monga o mwana chabe. Ndipo iwo anati, iwe umawasunga chotani anthu awo muchigwirizano chimodzi? Iwo amakondana wina ndi mzake mpaka ine sindinawaonepo anthu akukondana wina ndi mzake. Amenewo ndi Ambuye. Ndicho chimene mpingo uno unakhazikitsidwirapo cha umulungu icho, chikondi cha pa abale kwa wina ndi mzake. Ine ndimawaona iwo ngakhale kugwirana chanza wina ndi mzake pochoka pamalo ndikumalira ngati wana kuti asiyane wina ndi mzake. Iwo amakondana wina ndi mzake mwabwino chotero. Ndipo ine ndikhoza kupita ku nyumba zawo kukacheza. Ndipo nthawi zina Baibulo limakhala lotsegula ndipo lonyowetsedwa ndi misonzi. Ukabwera umo pa nthawi ya usiku pamene abambo ndi amayi anali atasonkhana palimodzi ndi wana awo ang'ono atazungulira pansi atagwada mozungulira ndipo abambo ndi amayi ali pa mawondo awo akulira ndi kupemphera. Ine ndinkachita kuima pakomo ndi kuyembekeza yembekeza ndi kuyembekezera. Ndipo iwo sanali kusiya kupemphera. Ine ndinkangokhala pansi pa mastepe ndi kuyamba kupemphera mwini wanga wayembekezera iwo mwaona. Ndipo izo zinali. Ndipo iwo ankakondana wina ndi mzake. Iwo ankakondana wina ndi mzake. Ife tinkakonda kuima ndi kumayimba nyimbo yakale ija. Chodala ndi chimango chimene chimatimanga mitima yathu mchikondi cha Chikhrisitu. Chiyanjano cha malingaliro achibale chili chonga icho chakumwamba. Pamene ife tisiyana tipita kwina, izo zimatipatsa ife kupweteka kwa mkati. Koma ife tidzakhala olumikiza nabe mumtima ndi kuyembekeza kudzakomananso. Ine ndikunena izi ndi chimwemwe chachikulu mumtima wanga kwa Khrisitu. Ambira iwa kugona mumanda olembedwa awa usiku uno kuyembekezera chiukitsiro chachikulu icho pamene ife titi tidzakomane palimozi kachiwiri. Musalole kuti mzimu umenewo uchoke pamalo ano. Ngati izo zichitika konse ndiye ine sindikusamala momwe apusa anu amalakatulira kaya momwe iwo amabweretsera mawu a Mulungu mwabwino. Mzimu wa Mulungu uli kukuisidwapo mukuona. Pamene ife tingamakhale ndi zinthu zonse muchiyanjano mopanana ndi kukondana wina ndi mzake ndiye Mulungu azigwira ntchito ndi ife. Ndipo ife tikusunga nthawi kuti anthu azibwera odusa nati, ngati inu mukufuna kuti muone mpingo umene uli wodzichepesa kwenikweni, mpingo umene umakonda Mulungu kwenikweni, mudzayime apo pakachisi uyo nthawi ina ndipo mudzazione izi. Tayang'anani pakusamalira kumene iwo ali nako kwa wina ndi mzake ulemu. Pamene utenga uli kulalikidwa, ulemekeza kwake. Momwe chiri chonse chiriri mudongo solo basi. Inde, ndiye iwo akhoza kuyang'ana ndi kuona nthawi imene ife tiri kukhalamo. Inu mudzaona mzimu wa Mulungu kukuyenda pakati pa inu. Zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa ndi zinthu zidzakhala zikuchitika. Ngati chinthucho chikugwira ntchito palimodzi, icho chikunena za nthawi. Koma ngati icho sichiri kugwira ntchito limodzi, icho chikunena nthawi. Koma ngati icho sichiri kugwira ntchito, ndiye yayimetsidwa. Icho sichinena nthawi yaponso. Chotero ngati ife tikufuna kuti tidziwe nthawi imene ife tiri kukhalamo, ingoyambana aliyense kugwira ntchito palimodzi mutenga, kukondana wina ndi mzake, kumukonda Mulungu. Ndipo manja iwo okha adzanena nthawi imene ife tiri kukhalamo. Kodi inu mukukhulupirira izo? Zedi, amen. Ambuye akudalitseni inu molemera kwenikweni. Musati muyiwale tsopano, mubwere pano sabata ino. Ndipo ngati inu mukudziwa anthu abwino odwala amene akubwera kuno, awuzeni iwo pamene iwo akubwera. Kuti wokondedwa, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Ife tikhala ndikupempherera odwala la Mulungu mmawa uko kukachisi. Ndipo inu mwakhala mukudwala kwa kanthawi, tsopano ine ndikufuna. Chabwino, ine ndikufuna kuti ndipite. Ine nthawi zonse ndimafuna nditapita. Tsopano, ine ndinangomva uthenga la Mulungu usiku wochokera kwa mʼbale uko kuti momwe ife tiyenera kumavomerezera zolakwisa zathu wina kwa mzake ndi kupemphererana wina kwa mzake kuti ife tikhoze kuchiritsidwa. Yakobo 5:13-15. Maona kuti ife tiyenera kuvomereza zolakwisa zathu wina kwa mzake tisanati ngakhale tibwere kumachiritso. Eya, kuvomereza zolakwisa zathu wina kwa mzake ndi kupemphererana wina kwa mzake. Mwaona, mukuona ndizo basi ndendende zimene iye anali kuzikamba usiku uno. Kubweretsanso madaliso umo ndi Maliko 16. Mukalumikiza izo limodzi, inu mukhala nazo izo. Ndiye machiriso amachitika. Tayang'anani pa Yesu, si china koma mtolo umodzi wachikondi. Mwaona, iye anali Mulungu akuonetseredwa. Iye Mulungu ankadzifotokozera yekha kupyolera mwa iye. Palibe zodabwisa kuti zozizwitsa ndi zinthu zinkachitika. Moyo wake wodzichepesa ndi moyo wodzipereka kuchokera pakukhala Mulungu kuti akhale munthu pano pa dziko lapansi kuti afotokozere Mulungu kupyolera mwa mwini wake. Ndicho chimene chinamupanga iye chimene anali. Ine nthawi zonse ndanenapo chimene chinamupanga Yesu Mulungu. Kwa ine ndi momwe iye ankadzichepesera mwini wake. Iye anali wamkulu kwambiri, ndipo komabe anakhoza kukhala wang'ono kwambiri. Mwaona, ndiko kulondola. Ambuye akudalitseni inu mwabwino kwenikweni. Tsopano tiyeni tiyimirire ndipo kuti tibalalike. Tiyeni tingoyesa iyo inu mwina mungakhale msakuidziwa iyo Mulungu. Ijayi yodala ndi mfundo yomwe imatimanga. Tiyeni tingoyimba iyo nthawi imodzi. Kodi mungatero? Tipatseni ife poyambira. Tsopano pamene ife tikuyimba ndime yotsiriza iyi, tiyeni tigwirane manja pamene ife tisiyana ndi kumangoti Mulungu akudalitseni inu mʼbale Mulungu, ine ndili wokondwa kuti ndili pano ndi inu usiku uno. Mukuona china chake chonga icho ndiye nkutembenukira kumbuyo ndiye. Tsopano tiyeni tiziyimba iyo. Momwe ife timawakondera Ambuye Yesu, si choncho ife, momwe. tiyeni titseke maso athu ndipo tizingoyimba iyo mu mzimu tsopano. Tsopano pamene mitu yathu ili yoweramitsidwa, ndife wana chabe, wana a Mulungu, tiyeni tiziyingʼungʼuza iyo. Oh, momwe iyo ikubweretsera mzimu wa Mulungu kwa ife. Kodi inu mungakhoze kulingalira masiku oyambirira pamene iwo ankakhala pa dwale la miyala? Ndimitu yathu yoweramitsidwa, ine ndikuti ndimufunse ngati mʼbale Allen kumbuyo uko, mʼbale watsopano pakati pathu, ngati iye ati atibalalitse ife mwa mawu apemphero. Mbale Allen.